Anamu chifuma Asatu kumutwe. Let's go. Cinema. 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 Sinamakosa, ekuba nebyenje nebikunkumuka, ebwatuka ebisenge bireka mu njatika, ebulugumeka kanyanoza musisi yayita, eno weekwata nzibirala tombuulira, nawe kweka weekukimayo, eno stress dokita yennyini, kiri ku time table ne kalenda kwekiri, tugusunda okukira gwe ky'omanyi, nze sinamakosa entabula. Cinema, 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 netutabuka watali na kuswala ebigere tubisuza mu ngatto netubonyabonya ebikatopako obudde okucya abaana bagona zitemuli gumba bazina ne bakujja ne kumulamwa bakuletera gano bakuletera gali tunyumirwa okutuuka ku ntikko setwambu yateeka sente teriyo yazintuma emagombe teri steps nga emu gyatubuulira teri sho singa ledi yatunyumiza teri mabaraka feru singa bamutenda teri malasita singa dube gwe bako Deli lingi ali singa ye championi Deli vya bufuzi gedeti singa ya fuga Deli mundu amini singa ya bogora Cinema 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 Sinamakosa, eyo kyosanga bana baraba nyinye emibiri Bali n'ebitono baba memba bafaku Amasanyi tugafuna tali kuwa manta Nyumira sinamakosa okusinga ekyo gwe ky'omanyi Kuba ku dance floor nga tweraga Atakamanyi tofayo naawe ojja kuyiga Tokize bya kukulya bya naawe osaleko Eno sinamakosa, eyogeza banakawera obwama Cinema, 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 cinema,
Cinema, cinema.
Wishes the creator exceptional and talented from God.